kulina kati baby nkulina sweeti wango mulunji wakabina wankuwe tunula kusane dobozi woyogera mumutima nzikakana katonda yakuwa bulikimu yakutona jamiro nyirira nze kyenvankuwana I'll never let you go baby come close to me cause I'm falling. Falling for you, baby. Ayo. Omtima go nange huwa wange. Jamira yegwe gwen pito wange. Sichala wankana kuwangoli wange. Gwen pito wange. Omtima go nange huwa wange. Jamira yegwe gwen pito wange. Sichala wankana kuwangoli wange. Gwegwe mpito wange. It's not easy living life without you. I will find you till when I meet you. Wakula bulunjo nyirira bulikimu. Kasabe katonda fembi tube wamu. Tirinumye omutwe bwe bali kutwala. Amaso gange ko galiswala. Oli tusitwa nsulo ze twenywako. Twenywako ne mpone nkalamata. Twenywako ne mpone nkalamata. Jamilati.
Ayo.
Omtima gwo nange huwa gwange. Jamira yegwe gwe mpito wange. Sichala wankana kuwangoli wange. Gwegwe mpito wange. Omtima gwo nange huwa gwange. Jamira yegwe gwe mpito wange. Sichala wankana kuwangoli wange. Gwegwe mpito wange.